kwake Yesu. Haleluya, utukufu kwake Yesu. Haleluya.
Bye.
the right. Get on the right. Let's praise the Lord. Let us go to the right. Get on the right. Manini Yesu. Twende, twende left. Tumsifu Baba. Twende left. Nimesema left. Mwamini left. Sote twende. Baby.